mimba yangu kufika ile wakati ulinizaa mama wangu akubariki Mungu mwema baraka zote kwako
unge no sitele day mami no love njeni nenyiji mama sitele day wenji yoko sensi manya wenji mwezi omwe
Chief.